Ngithi umzimba uyashisa, uyashisa. Mawumbama mama, mawumbama mama. Uyashisa, uyashisa. Mawumbama, sona zeduze. Ngithi umzimba uyashisa, uyashisa. Uyashisa, mama, sona zeduze wa wentombi.
Ukudimisa mpilo yaka, uchavisa le mpili waka. Angshibile mpazong, umshabisa le swalo. Aute sote zeduze, kusume le ramen. Kutuare jale kakalash, kutuise monate. Etla kwano wena ke o tlisa monate are ntshara mo ke rata ke mamela ya tsaka o are ntshara mo ke rata
tsaka la sembo ya shisa ya shisa maumba mama maumba uyashisa mawumbama sona zeduze ngithi umzimba uyashisa uyashisa mawumbama mama mawumbama mama uyashisa uyashisa mawumbama sona zeduze wentombi.